kuri arintas madil ku dabaqtaan way la hasaaray in eedamadi selling holgili magaaladan waljaad ee leerahaanka degna lagu bilaaw taariikh digeek bala afarta kuma saamay la raay lamadu kuma tumiyoonay toodoban lagu bilaaw October geeko afare lagu bilaaw ila may la raay ciidamada xaaladda ku toos ila amarta mulku deero magaaladan jaadaan degna batatam waa in sheegana agency-yalka dayuriya mar lama aan sheegana marsad aadan kanagay in agency-yalka dayuriyalka wakiilku ka antiroog ganacsatada in dayaradiyo in sheegan asfisyo dayaradi jaad la saar hadii yari hadii badani jaad la saar goronka ka degda in ku kaan mar aan deeronka sabab ka degdo jaad wadil kale in ku kaan in yaado dhiibta lama kun dollar dhiibta ganaha dhiibta ku kaan taasna waa in sheegana mas'uulinta wakiilku ka agency-yalka dayarado arintaas oo geeku go'an la deeri lahaaska waafigi ya ma in band kaane dadweynaha magaalada xudurka nool hadii dibadii jaraan hadii inta jaraan lanki business kalahay oo jaad ee noo aska lahay ilanki walkaalka ganacsiga qaab kalahay oo muqaadaraad ku miday xashiish ku miday oo magaalada ka fasaadi qamruu ku miday walaayo ay dhaqni magaalada lu kumamnoo.